Subhana, subhana, ah, ikoe yangu nafusi. Asharafu, asharafu, ah. Asharafu, asharafu, ah, we tumtume nabia. Tahafifu, tahafifu, dua yangu nipokea. Rabinafu, rabinafu, ah, rabinafu, rabinafu.